Ngola mile Kentucky, awingane zami, ngona kumaqonda na. Ngeke bakususe lesikhula, ngola mile Kentucky, awingane zami, ngona kumaqonda na. Ngeke balunge.
Uyindoni yami, ndoni.